respect, man.
Erega humura, humura, humura. Erega humura, nukagira umutima uhagaze. Sinshidikanya kuri Uwimana yantoranyirije. Erega humura, humura, ndagukunda. Mfata ikiganza, humiriza wumve. Akandengeje imikayo, icyo ubwenge butanyemerera. Umutima wakinyumvisha ko ari wowe rukunda, ko ari wowe munezero byanjye. Ubwo babwibihe, ubwo bwibagirwe, ahubwo wiyizire, mupfumbatire witete. Wambereye umugisha mu buzima, kukubura ni nko kuri ubuzima. Sinabirota.
Erega humura, humura, humura,
humura.
Erega humura, ntukagire umutima uhagaze. Erega humura, nukagira umutima uhagaze.